så han sovte, så kom stormen og vinden, og så kom de andre, og sa Jesus, hjelp, hjelp, stormen kommer. Og så Jesus, han stilte stormen, og så sa han, vær ikke redde.
Yeah.
Wow.
Wow.
Yeah, very good.
You're a good storyteller.
Du en god historieforteller.
Yeah, very good storyteller.
Yeah.
And so we're going to quickly pray for him.
Så vi skal bare raskt be for Eliseus.
That Jesus will help him to even read more books.
Så at Jesus skal hjelpe han til å lese enda mer bøker.
Yeah? Yeah. And that it will go well with him in his school.
Så det skal gå bra for ham på skolen.
Who of you want to pray for him quickly?
Hvem av dere unger vil be for Eliseus?
Who's going to pray for him?
Hvem vil være med å be for ham? Huh?
Won't you pray for him quick?
Bare legg hånda di raskt, Sigurd. Du klarer det.
Okay, yeah.
La oss sammen være med å be. Yeah. Daniel,
kom.
Ja,
put
your hand on him. Alle sammen.
Thank you, Jesus.
Bare be helt kort, Sigurd.
Yeah.
Takk, Jesus, fordi du skapte Eliseus.
Thank you, Jesus, for creating Eliseus.
Yes.
Og gjorde han til en snille gutt.
I made him a good boy.
Yes.
Yeah.
Og en flink historieteller.
And he's a good storyteller.
Absolutely.
Halleluja.
Oh, yes. And what about the school?
Og be litt om skolen også.
Yeah, pray for the school. Thank you, Jesus.
Ja.
Takk, Jesus, fordi du gjorde Eliseus god på skolen.
Thank you for making Eliseus good at the school.
Absolutely. Yeah. Amen.
Amen.
Oh, thank you. Yeah. So what's your name?
Hva ditt navn?
Huh?
Sigurd.
Sigurd, that's a good name.
Oh, bra navn.
Sigurd, so are you fast when you're a fast runner, hey?
Du en sånn som springer fort?
Yes.
Yeah, you're
a fast runner.
Are you playing soccer?
Spiller du fotball?
Not really. Nei. What sport do you play?
Hva sport liker du? Fighting.
Oh.
Yeah.
That's good. We always need some fighters.
Vi trenger noen kjemper.
We never know when we will need a fighter.
Vi vet aldri når vi trenger en sånn kjemper.
Do you know, I see that Jesus has really got his hand on your life.
Jeg ser at Jesus virkelig har sin hånd over livet ditt.
And he's going to really come to you in dreams.
Han kommer til å komme til deg når du sover og drømmer.
When last did you dream?
Hva var siste gang du drømte? 2 weeks ago.
2 weeks. And yeah. What did you dream?
Hva var det du drømte om?
At det var mange med sånne der dyr som kom mot meg.
Many animals came against him.
Against Jesus? Or?
No, against him.
Against you?
Yeah.
And did you see the different animals?
Sorry.
Yeah. Did you see the different animals?
Såg du de forskjellige dyrene?
Ja.
Yeah. Yeah. What were they?
Hva slags dyr var det du såg?
Alle forskjellige.
A lot of different.
Yeah. And what did they do?
Hva gjorde de?
De sprang mot meg.
They were running towards him.
You really? Mm. And did you feel afraid in the dream or was it a good feeling?
Var du redd eller var det en god følelse?
En god følelse.
It was a good feeling. Yeah.
Do you know what I think it means?
Vet du, jeg tror det betyr.
I think the Lord has given you the ability to see many good things.
Jeg tror Gud har gitt deg evnen til å se mange gode ting.
And you're actually a very positive person.
Du en veldig positiv person.
Hæ? Huh?
Yeah.
I mean, you're always full of joy.
Du alltid full av liv og glede.
And positive, hæ? Huh?
Du positiv.
You don't like it when people are like this. Oh, like,
du liker ikke når liksom folk litt sånn leise.
No. Because you're always bringing life to the
for
party,
huh? For du alltid en som bringer liv.
Yeah, and I think the different animals.
Og jeg tror de forskjellige dyrene.
Is Jesus showing you?
Det viser Jesus deg.
That he wants to use you in many areas in life.
At han skal bruke deg på mange områder I livet.
Yeah. So shall we pray for him quickly?
Skal vi be for han også?
That Jesus will make him give him more dreams.
At Jesus vil være med og gi han mer.
Let's put our hands on him.
La oss legge hendene. Eliseus, du ber for ham.
Jesus. Jeg vil at Sigurd han skal drømme om Jesus mer.
I want Sigurd to dream more about Jesus.
Yes.
Yeah.
At han skal ha det bra I drømmene.
At han skal ha det bra I drømmene.
Yes.
Don't want them to have bad dreams.
At alt kommer til å bli bra med Sigurd. Yes.
Things will be well with Sigurd.
Yes. Yeah.
Og jeg vil at han skal være en god venn.
And I also want him to be a good friend.
Absolutely.
Yeah.
Amen. Whoa.
Yeah.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now we quickly want to do a yada again. Remember what yada means?
Kom gjøre et yada igjen.
To throw
one,
up the hands.
1, 2, 3. Yeah.
Okay. Yeah. And one once more.
En gang til. 1, 2, 3. Yeah.
Whoa. So, and do you like sport?
Liker du sport, Mathias? Yeah.
Yeah. And is he good at soccer?
Ligger du og spiller fotball? Du god på det?
Yeah.
Yeah.
And I think God has given you a very clever mind. Very clever.
Gud har gitt deg et veldig sånn godt hode.
Yeah. How's it going with maths?
Ligger du matematikk?
Good. Yeah. Yeah. You like maths.
Du liker matematikk.
You know what I see in your head?
Vet du hva jeg ser inne I hodet ditt?
Different numbers.
Masse sånne forskjellige tall.
So how much is 3 plus 9?
Hva 3 plus 9? 3 plus 9, ja.
12. Ooh, that's so good. That's so good. Did you know that?
Visste du det, David?
Yeah. Oh, you also knew that.
Du også visste det.
Very good. And oh, that's very good. So the Lord is going to make you clever.
Så Gud skal gjøre deg flink.
And you when you play the soccer,
og når du spiller fotball,
you will play very clever.
Så skal du spille veldig bra.
Because you don't just run and kick the ball.
Du springer ikke bare og sparker ballen.
You think first.
Du tenker først.
You're a thinker.
Du en så tenker.
And you're very clever and when you think.
Åh, du veldig flink når du tenker. I mean,
and are you good with the computer?
Du god på datamaskinen?
Ja. Not so good. But I think you will still get very good.
Jeg tror likevel du vil bli veldig god.
Yeah, also even in the school.
Til og med på skolen.
With the computer even.
Med datamaskinen.
You know, God's really going to put his hand on his life.
Og Gud vil virkelig putte si hånd på ditt.
So how about music?
Hvordan liker du musikk?
Does he like music?
Liker du musikk?
Yeah. Yeah. And what about drums?
Ligger du tromme?
Maybe a little bit guitar?
Kanskje litt gitar og?
Yeah. Oof, it's going to get a lot.
Det blir mye av det, skal du se.
God's really going to use you on the drums.
Han vil bruke deg på trommene.
Have you tried before?
Har du prøvd trommene?
Yeah?
A little bit. Yeah.
Oh, good. Yeah. Because a little bit will get a lot.
For litt grann vil bli mye, skal du se.
Amen. So we want to pray for him.
Så vi skal be for Mathias.
That Jesus will use him in the sport, on the drums, and with the guitar.
At Gud skal bruke ham I sport.
Daniel, won't you pray for
Daniel, du ber for ham.
Thank you, Jesus. Yes.
Takk for at Mathias har
yes,
kommet til jorda.
Thank you for these words for Mathias.
Yes.
Yeah. Og så ber jeg om at han skal bli at han kan bli at han skal fortsette med det han holder på med.
That he will continue what he has started.
Yes, absolutely.
Halleluja.
And bless him in his maths.
Og så kan du si velsigne han I matematikken, på gitaren,
and the drums.
Og trommene.
And when he plays soccer, he will play well.
Og når han
very clever.
Og når han spiller fotball, så skal han spille bra og være flinke.
In Jesus name.
I Jesu navn.
Amen. And have you had some other dreams that were good?
Har du sikkert hatt noen andre drømmer som var gode?
Yeah, tell us one more dream.
Bare fortell en drøm til. He doesn't remember. He
okay,
says,
yeah. Okay. But you know, they will come more and you will remember them more.
Da vil komme flere drømmer, du kommer til å huske dem bedre.
You know, he's a reader.
Han en som leser Eliseus.
But you like pictures.
Men du liker bilder.
You're a good reader too, but more pictures, hey?
Du også god å lese, men det liksom mer bilder.
He likes the words, you like the pictures.
Han liker ord, du liker bildene.
But God will bless it anyway.
Men Gud vil velsigne deg uansett.
Yeah.
Okay.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. So what's your name?
Hva ditt navn? That's David.
David, that's a good name.
Det et bra navn.
Look, that's a good start in life.
Det en god start I livet heter David.
Yeah, no, man, I mean, you start well.
Du har begynt veldig bra.
So, God is really going to use him.
Gud kommer til å bruke deg.
With friends who's got broken hearts.
Med vänner som har det lite vanskligt, som har ja, lite problem.
Friends that haven't got a mama and a daddy at home.
Vänner som kanske inte har mor eller far hemma.
Has he got some such friends like
that? Har du några såna vänner?
No. No. They've all got mommy and daddy?
Har alla samman mor och far?
Ja. And so God's gonna bring some friends.
Så Gud han vill sända några nya vänner.
And there's some hurt in their hearts.
Och det en smärta I hjärtat deras.
And they're gonna tell you about it.
Och de vill fortälla dig om det.
And you'll be able to pray for them.
Och du ska be för dem.
And sometimes when you look at them,
och någon gång när du ser på dem,
you will know that they're not feeling too well today.
Så ser du de har inte så bra idag.
Yeah, and God will use you. You're actually like a little pastor.
Du som en liten pastor.
You really are.
Du virkelig det.
You're like a little pastor. You like a little teacher.
Du som en liten lærer.
You're like a little prophet.
Du som en liten profet, Matthias.
And you're like a little pastor.
Og du som en liten pastor.
Yeah. You will love other kids. Love
du vil
them.
Elske andre folk, andre
you love having them at your home.
Du synes det veldig kjekt å ha dem hjemme hos deg.
And sometimes you'll have a whole hands full of friends.
Og noen ganger så skal du ha mange, mange venner hjemme.
And you'll be able to minister to the brokenness in their hearts.
Og du skal klare å være med å hjelpe de som har.
Will you pray for David?
Vil du ta be for David, Karoline?
Thank you so much, Karin. There's the microphone.
Skal du bruke den?
Let's pray for David. Let's all stand.
La oss alle bare legge hendene på David og be for ham. Og vi takker deg for David.
David kommer ned på jord og at han skal leve godt.
We just pray that he will be well and have it good here on the earth.
Oh, yes.
Yes.
And one more prayer.
En bønn til, Karoline.
Thank you, Jesus.
Og at han skal ha det godt I livet sitt.
He will have a good life.
Oh yes.
Yeah.
Oh, that's a good prayer.
Oh, det god bønn.
Oh, that is a good prayer.
Yeah.
That is a good prayer. Yeah. A good prayer.
Halleluja.
And then, what's your name?
Hva ditt navn, huh? It's Ebba.
Ebba, that's wonderful. That's
det fantastisk.
Wonderful, Ebba. You like to build things.
Du liker å bygge ting, gjør du ikke det? Yeah.
Yeah. You know, like little blocks.
Sånne små blokker, liksom sånne Lego-klosser, kanskje sånn.
And to look back and say, look, mom. I built a house.
Og så kan du si til mor, se mor, jeg har bygd et hus.
Look, Dad, I built a ship.
Se far, jeg har bygd et skip.
You're a builder.
Du en bygger.
Yeah?
Ja.
And God's going to use you like that.
Og Gud skal bruke deg som dette her.
You know, and you're going to do very well at school as well.
Du skal gjøre det veldig, veldig bra på skolen.
Because you're got a clever mind as well.
Du har et bra hode.
Mm-hmm. Mm-hmm. And God wants to use you.
Og Gud vil bruke deg.
Mm. When did you give your heart to Jesus?
Når begynte du å tro på Jesus?
Long ago?
Det lenge siden?
Yeah.
It's long ago.
Were you very small already?
Var du ganske liten da?
Yeah. That's wonderful.
Det fantastisk.
That's wonderful because from a young age.
For tidlig alder.
Your heart belonged to Jesus.
Så hører hjertet ditt til Jesus.
And that will never change.
Og det skal aldri forandre seg.
So who will pray for him?
Hvem vil be for Ebba?
Will you?
Eliseas, ja. Veldig bra. Ja, du ber bra, Eliseas. Ja, la oss be for ham.
Jeg har lyst til at Ebba skal være god og bygge ting. Det som Jesus har lyst til at han skal bygge.
Yes.
At han skal være god på skolen.
Want him to good at school.
At han skal vite mange ting.
That will do many things.
Yes.
At når Jesus har lyst til at han skal bygge noe, så kommer han til å bygge
something.
Det.
And he will build it.
Yes.
Og han kommer til å bygge det veldig fint.
And he will build it very nice.
Amen.
Og når han kommer til å bli liten, så kommer han til å bygge veldig mye.
He will build a lot of things.
Absolutely.
Yeah.
And what do you think Jesus is saying to him?
Hva tror du, Mathias, Gud sier til Ebba?
Han god å bygge.
He's a good builder.
Yes, that's very good.
Yeah.
And what else?
Er det noe annet han sier?
Look at him.
Bare se på han.
Han god venn.
He's a good friend.
Very good friend.
Yeah.
Very, absolutely.
Yeah.
And what else? Just look at him.
Bare, er det noe mer? Bare se på han litt.
What do you think Jesus is saying?
Hva tenker du at Jesus sier til han?
He's a good friend. He's a good builder.
En god venn, en god bygger. Er det andre ting?
Han en kjekk å leke med.
Very good to play with.
Absolutely, because he's a good friend.
He's a good friend. Han en god venn.
And that's wonderful.
Wonderful.
Oh, that is so good.
Veldig bra.
And what do you think Jesus is saying to Daniel today?
Eliseas, hva tror du Jesus sier til Daniel I dag?
Jeg tror at han sier til Daniel at han god venn.
He thinks that Daniel is a good friend.
Yes.
At han kommer til å hjelpe oss.
He will help us.
Yes. Mm. Yes.
Ja.
Han
kommer til å være kjekk å leke med.
He will be a very good friend to play with.
That's right.
Yeah.
Og hvis noe går galt.
If something goes wrong.
Yes.
Så kan han hjelpe oss.
He will help us.
Yes.
Yeah.
Absolutely. Yeah, he's a real helper, right?
Han en hjelper.
And what do you think Jesus is saying to Daniel?
Hva tror du sikkert Jesus sier til Daniel?
Han snill.
He's kind.
He is kind.
Han snill.
Og at han god på skolen.
He's good at school.
Yes.
Yeah.
Og at han en god venn.
He's a good friend.
Yes. Absolutely.
Absolutely.
Very good.
Veldig bra.
And If Jesus would come and sing a song to Daniel.
Hvis Jesus skulle komme og synge en sang til Daniel, Karoline.
What song would he sing to him?
Hvilken sang vil han synge til Daniel, tror du?
Look at him.
Bare se på Daniel.
What would Jesus sing to him?
Hva ville Jesus synge til Daniel? Friendly song.
A friendly song. Yeah. Like a really friendly song.
Yeah.
Because Jesus wants to be his best friend.
For Jesus ønsker å være hans beste venn.
Oh, that's so wonderful. Karina, do you play an instrument?
Karina, spiller du noen instrumenter?
Nei.
No.
Have you ever tried?
Har du prøvd å spille noen instrumenter?
Litt.
Little bit.
Piano. Yeah.
Piano. No?
What?
No. Hva har du prøvd for noe? Drums.
Really?
Har du?
Amazing,
det jo kjempebra.
That's amazing. Have you got good rhythm, like...
Har du god rytme sånn at du synes det gøy å følge rytmen og sånn?
Like
bare la oss alle bare klappe sånn som dette her klammer det.
Excellent, Karina.
Veldig bra, Karoline.
So Jesus just likes you so much.
Jesus, han liker deg så godt, Karoline.
And you know, Karoline, you never have to think that others are more special than you.
Og du trenger ikke tenke at andre er mer viktige eller spesielle enn deg.
Because there's only one of you.
For det er jo bare en av deg.
Just the one.
Bare en.
And there'll never ever be another you.
Og det vil aldri bli noen annen som deg.
That's wonderful.
Det er jo fantastisk.
Yeah,
ja.
Wonderful.
Det er fantastisk.
Yeah. So who wants to pray for Karina? Don't you want to pray for Karina?
Hvem vil be for Karina? Noah, vil du be for Karina?
Let's all stretch out our hands to Karina.
Bare la oss be for Karina.
Karina, thank you Jesus for your hand.
Bare takk for din hånd, Jesus. Noah, hvis du ber.
Vil du være med Karina?
I want you to be a good friend.
Yes.
That's fine.
At hun ikke usikker på skolen.
That she will be good at school.
Yes. Amen.
Amen.
Oh, amen. And once more, we'll just clap.
Og så klapp vi igjen. Takk skal du ha.
Jesus is good. Jesus is good.
Jesus er god.
Jesus is good. 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 Jesus is good. Jesus is good. Jesus is good. Good, 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 good. You guys can go home. I'm joking. And then our last person. I wanted you.
Siste person her. Jeg vil at du, Ebba.
Tell us, what is the Lord saying to her?
Hva sier Gud til Ruth Eva? Vil du si litt om det? Hva tror du Gud sier til Ruth Eva? She's kind.
Yes.
Yes.
And what else?
And
what? Look at her.
Bare se på henne.
What would Jesus say to her?
Hva vil Jesus si til henne?
Sorry. Huh?
You think she's good at playing?
Oh yeah. Very good. Good imagination, eh?
God forestillingsevne.
Very good imagination. Yeah. Yeah. Oh, that's amazing. And you, what do you think Jesus is saying to her?
Hva tror du Elias Gud sier til Ruth-Eva?
Jeg tror at Jesus sier til henne at hun skal være snill.
Jesus is saying she will be kind.
Yes. Du skal be når det skjer noe.
She will pray when things happens.
Yes. She'll be a real woman of faith, faith.
Hun vil være en dame som har mye tro.
Yeah. And what else?
And
og hun kommer til å være fin og bli stor.
She will be beautiful when she grows up.
Absolutely. Like a real princess.
Like, som en prinsesse.
Ja,
veldig bra.
You're so right.
Du er veldig bra, Elisabeth.
That's amazing.
Veldig bra.
And what else do you think Jesus is saying to her?
Mathias, hva tror du Gud sier til Ruth Eva?
Hun er snill og god. Mot andre.
She is good and kind to other people.
Yes.
Absolutely.
And how do you think Jesus is going to use her?
Hvordan tror du Jesus vil bruke henne?
til å være en god venn til andre.
To be a good friend to others.
Uh-huh. And what job do you think she will do in her life?
Hva slags jobb tror du hun kommer til å få?
Look at her like.
Bare se på henne.
What job do you think she will do?
Kassier?
Maybe a haircutter?
Yeah.
Who knows?
Something to do with beauty. Huh?
Noe som har med dette å være vakker, hæ?
Yeah, absolutely. So good, Mathias.
Veldig bra, Mathias. Kjempebra.
Oh, hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. And we want to just pray for you.
Da skal vi be for Noah.
Her first name again?
Noah.
Noah, yeah. We don't pray for her?
Vil du lese det for Noah?
Yeah, go for it.
Yeah.
Go for it.
Yeah.
Jeg vil at Noah skal være god venn mot andre.
I want Noah to be a good friend.
Yes, Jesus.
At hun skal trøste andre.
She will come for that other people?
Yes.
At hun skal drømme fine.
Yes. She will dream good dreams.
Yes.
Yes.
At alle som hun gjør kommer til å bli så som Jesus vil si til henne.
She will do things that Jesus tells us to do.
Oh, yes.
Yes.
Yes, very obedient.
Veldig lydig.
It's true. She's got an obedient spirit.
Hun har en lydig ånd.
She likes to be obedient to her parents.
Hun liker å være lydig til sine foreldre.
And your parents are going to rejoice.
Og dine foreldre skal glede seg over deg. Alle dine livsdager. Alle dine livsdager. Vi er så glad for at vi fikk deg.
You really love and respect your parents.
Du elsker og respekterer dine foreldre.
And God will bless that.
Og Gud vil velsigne det.
Very much in your life.
Veldig mye i livet ditt.
And then the last thing.
Og helt til slutt.
What work do you think she will do?
David, hva slags jobb tror du Noah kommer til å få?
Å være snill med folk.
She will be kind to people.
Yes, yes, absolutely. And what work? What work?
Hva slags jobb tror du det blir da?
Også hvis hun har mange søsken, kan hun være snill med dem.
If she has some brothers and sisters, she will be kind to them.
Yes,
yeah.
Absolutely.
Yeah.
He's clever prophetically, this one.
Det god profetisk her. Ja. Veldig bra.
He's had teaching about prophecy.
Han lærer oss om profeti. Ja.
Yeah, yeah. But I think, you know, you love little kids.
Jeg tror du elsker små barn.
You know, and I think God will just bless you with little kids.
Og jeg tror Gud vil velsigne deg når det gjelder små barn.
Maybe we'll see what God will use you in. I'm not saying you have to.
Jeg sier ikke at du må.
But you could be a very good teacher.
Men du kunne bli en ganske god lærer, tror jeg.
Even in the medical field.
Til og med på det medisinske området.
God could use you.
Kan Gud bruke deg.
You know, because God blessed you.
For Gud har velsignet deg.
Amen.
Amen.
Lastly, shall we pray for her?
Skal vi be for henne?
Yeah, let's open our hands on her.
Alle legge hendene på henne.
Yeah, won't you pray
alle,
for her?
Karoline, kan du be for henne?
Thank you so much.
Takk skal du ha, Karoline.
Yeah.
Ja.
Thank you, Jesus.
Takk, Jesus.
Mm.
Bare begynn.
Yeah.
Jesus for at Noah har blitt veldig snill og at hun skal få leve godt på jorden.
Thank you that you have blessed her, Jesus, and she will live good on this earth.
Yes. Mm. Yes.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Woo, one last praising Jesus.
Skal vi ta en sånn ja da igjen? 1, 2, 3.
Way! One more.
En gang til. Way!
One more.
En gang til. Way! Veldig bra.
Amen.
Amen.
You can go to your class.
Du kan også gå på søndagsskolen.
Hallelujah. Praise the Lord.
Pris Herren.
Praise the Lord. Do you know, I want to just say.
Jeg vil bare si.
I want to encourage you.
Jeg vil oppmuntre dere.
If you have little kids like that at your house.
Hvis du har små barn hjemme som dette her.
You will be amazed how much they hear God.
Så skal du bli forundret over hvor mye de faktisk hører Gud.
Sometimes.
Noen ganger.
We have to put them on the spot.
Så må man liksom sette deg I søkelyset.
You know, like say to them sometimes, what is Jesus saying today?
Bare si til dem sånn, hva det Jesus sier til deg I dag?
You'll be amazed.
Og du skal bli forundret.
You know, little children,
små barn,
still have the big Holy Spirit.
Har den store hellige ånd.
You don't get a little Holy Spirit for little kids.
Du får liksom ikke en sånn liten hellige ånd for små barn.
It's the same Holy Spirit.
Det den samme hellige ånd.
Amen. And the gifts
gavene,
of the Holy Spirit
av den hellige ånd,
aren't little because they're children.
Jo ikke små selv om de små.
No. There, and it's amazing
what
sometimes comes out of kids prophetically.
If
we kept on flowing now,
we
could bring this group of kids and start ministering to you.
Because
as they get into the flow, you'll be amazed.
Also,
their little minds are not so subjected to fear and
doubt.
And their imagination is much more alive
than ours.
So it's a wonderful thing.
So det är en fantastisk
ting. Halleluja.
Amen. Amen.
So we're going to worship the Lord together.
Nu ska vi tillbe Gud tillsammans.
And we've just done
Nu har vi gjort en sån yada.
So now it's our turn. Amen. Shall we stand together and do a little Lord a yada?
Låt oss göra en sån yada. 1 2 3. Ja. Woo! Hallelujah.
Do one more.
Hang on there. Woo! Yeah.
And one more.
Hang on there. Woo!
Hallelujah. We're going to sing a little English song with you.
Vi ska sjunga en engelsk sång samma docke. Så ska vi gå därifrån vidare.
And my presence will come more and more and more.
Mitt närvaro kommer mer och mer och mer till oss.
Shall we sing together?
Ska vi sjunga tillsammans?
I love to worship the King of Kings.
Jag älskar tillbe kungens konge.
I love to worship the King of Kings. I love to worship the King of Kings. I love to worship.
Shall we sing? Let me sing.
I want to show you the secret of David.
Jag vill visa dig Davids hemligheter.
Even as a church,
tema som menighet.
God wants to show you the secret of David.
Jag vill visa dig Davids hemlighet.
To be a worshiper.
Och vara en lovprisare, en tillbedjare.
I want to show you the secret of being a lover of God.
Visa några hemlighet med att vara en älskare av Gud.
And I will fight for you just like I did for David.
Jag vill kämpa för dig, akkurat som jag gjorde för David.
Your enemies shall be my enemies too.
Dina fiender ska vara mina fiender.
No matter what your life brings. Wanna make you a house of
David's hus.
The Lord says He wants to make your church like a house of David. Like a David's house. And lastly we sing we will worship. We will worship. We will worship. We will worship. Last time we were. The reason that I live. right there where you're standing today, if you agree that God should make you a house of David, maybe you can just say to the Lord, yes. We say yes, Lord. We want to be like a house of David in our day.
Vi vil være Davids hus I vår tid.
Want to be like a house of David.
Vi skal være som Davids hus.
In our day.
I vår tid.
Won't you tell somebody next to you?
Bare fortell sidemannen din.
I say yes.
Jeg sier ja.
You're welcome to take your seat.
Du kan få sette deg. Amen. Hallelujah.
Ooh, I wanted to say it's really fun to be with you.
Det veldig kjekt å være sammen med dere.
And I really enjoyed this time.
Jeg virkelig kost meg denne gangen.
And we're still together on Tuesday night.
Og vi skal jobbe sammen på tirsdags kveld.
And I'm sure many of you will say in your hearts, well, I'll get somebody to look after the dog and the goldfish.
Og jeg tror en del av dere kan si, ja, jeg skal få noen til å passe på hunden og gullfisken min.
Yeah, and then come on Tuesday night.
Og kom gjerne på tirsdag kveld.
And we just want to love the Lord together.
Så skal vi elske Herren I sammen.
Just quick 15-10 minutes quickly.
10-15 minutter, så skal jeg bare rask.
I know we spend so much time with the kids because it's so much fun.
Vi brukte en del tid med ungene, men det så kjekt.
I went to this one church in Germany.
Jeg var til en kirke I Tyskland.
And they also asked me to do that with the kids.
Og de spurte meg det samme om å gjøre noe med ungene.
And we had so much fun.
Vi hadde så mye gøy.
That we completely forgot about the rest of the people.
Helt glemte resten av folkene.
We had so much fun.
Vi hadde så gøy.
But people also enjoyed to see how God sometimes can use kids.
Men folk gleder seg over å se hvordan Gud kan bruke ungene.
Just a quick refresher I shared on the youth about this subject.
Bare en liten oppfrisken. Jeg delte på samme tema på ungdomsmøtet på fredag.
And I know that you know that you people have a good understanding about the end times.
Jeg vet dere har en god forståelse av endetider.
But I do believe that we are very, very much in the end times.
Men jeg tror at vi veldig, veldig I endetider.
If Jesus doesn't come back in our generation,
hvis Jesus ikke kommer tilbake I vår generasjon,
I'll be very surprised if he doesn't come back in our kids' generation.
Så blir jeg veldig overrasket om han ikke kommer tilbake I våre unger eller våre barns generasjon.
I'll be very, very, very surprised.
Da vil jeg være veldig, veldig overrasket.
If he doesn't come back in our kids' generation.
Om han ikke kommer tilbake I våre barns generasjon.
I want to share just a quick little thing with you.
Jeg skal bare dele litt raskt med deg.
And it's about the blood moons.
Det handler om blodmånene.
And I'm sure many of you, how many of you have heard about the blood moons?
Hvor mange her har hørt om blodmånene?
And so this is nothing new to you.
Så det ikke helt nytt da.
But just quickly, I find it so exciting.
Men jeg finner det så kjekt og begeistrende.
In our generation, we're not just reading things.
I vår generasjon så leser vi ikke bare ting.
We're actually seeing them.
Men vi ser det jo.
Coming to pass.
At det faktisk skjer.
Yeah, and it's good and bad.
Det både godt og dårlig.
I think the church should be very well informed.
Jeg tror at menigheten skal være veldig godt informert.
We should have knowledge.
Vi burde ha kunnskap.
And God wants to give us the same ability that Daniel had.
Og han skal altså, gi oss den samme evnen som Daniel hadde.
To understand the times and the seasons.
Bare forstå tidene og sesongen.
It's definitely a time like Daniel on the earth.
Det akkurat som Daniels tid på jorda.
And Daniel set his life aside.
Og Daniel han satte sitt eget liv til side.
And he said, I will not defile myself.
Han ville liksom ikke forurense seg selv.
With the things of the king.
Med tingene I verden.
Today everybody wants to be politically correct.
I dag skal alle liksom være politisk korrekte.
And the church is so afraid to make a stand.
Og menigheten så redd for å ta et standpunkt.
But in Daniel's day,
men I Daniels dager,
he set himself aside.
Så satte han seg selv til sides.
And so this is the day for us to set ourselves aside.
Så dette dagen for oss til å sette oss til side.
Let's not partake of the things of the world.
Ikke la oss delta I verdens ting.
And even though people are shouting a cheap form of grace.
Och tema med någon liksom det snackar om en billig form för nåde.
God wants to give us the ability to live a separated life.
Så vill Gud att vi ska leva på mode ett sån adskilt liv.
It's not that we think we're better than anybody.
Det betyr ikke at vi tror at vi bedre enn noen andre.
But sometimes it's a decision we must make.
Men av og til er det en avgjørelse vi må ta.
And that's what Daniel did in his day.
Det var det Daniel gjorde I sin tid.
And that's what God is calling from us in our day.
Det er det Gud kaller oss til å gjøre.
So Jesus said to the Pharisees.
Så Jesus han sa til fariseerne.
To the couldn't sees.
De som ikke kunne se.
And they wouldn't want to see.
Og de som ikke ville se.
He said to them.
Og han sa til deg.
You can see the signs of the weather.
Dere kan se på værtegnene.
But you can't discern the sign of the times.
Men dere klarer ikke skille tegnene I tiden.
A blood moon looks like that, roughly.
Og en blodmåne, det ser ut sånn som dette her, cirka.
And what happens during a blood moon?
Og hva det som skjer gjennom en blodmåne?
It is a lunar eclipse.
Ja, det en sånn måne, hva skal du kalle det? Morgenformørkelse, ja.
And what happens is it passes between the sun and the moon.
Og den går forbi mellom sol og månen.
And then the moon appears this red color.
Og så får månen denne rødfargen.
NASA calls it a blood red moon.
Og NASA kaller det en blodrød måne.
It happens about twice a year.
Det skjer to ganger I året.
So it's actually that happens quite frequently.
Og det ganske regelmessig.
But when you have four blood moons in a succession.
Men hvis du har fire blodmåner etter hverandre.
NASA calls it the tetrad.
Så kaller NASA det en tetrad.
Tetrad. Tetrads are very rare.
Det veldig sjeldent.
Four blood moons after each other.
Fire blodmåner etter hverandre.
And we've only had 55 blood moons, tetrads.
Vi har bare hatt 55 sånne tetrad.
Since the year 1 AD.
Siden år 1 etter Kristus.
What is fascinating?
Og det som fascinerende.
If we quickly look at the history of the blood moons.
Og som ser på historien om blodmånene.
History tells us.
Så forteller historien oss.
That whenever we have a tetrad.
Og hver gang vi liksom har en tetrad.
And those days fall exactly on Jewish feast days.
Og de dagene skjer akkurat på jødiske festdager.
Usually something extraordinary happened for the Jewish people.
Så skjer det noe ekstraordinært for det jødiske folk.
Now we know that God is not finished with the Jewish people.
Vi vet jo at Gud ikke ferdig med det jødiske folket.
We've had a wonderful opportunity.
Vi har hatt en fantastisk mulighet.
As the Gentiles.
Som hedninger.
The last 2000 years.
De siste 2000 årene.
Has been the time of the Gentiles.
Har jo vært hedningenes tidsalder.
That day will come to an end.
Den dagen vil ta slutt.
And then we have scripture to tell us.
Og vi har skriftsten som forteller oss.
That at the return of Christ.
At når Jesus kommer tilbake.
The whole of Israel will be saved in one day.
Så skal hele Israel bli frelst på en dag.
That will happen at the return of Christ.
Det skjer med Jesu gjenkomst.
So here are some tetrads of the past.
Og her det noen sånne tetrad som har skjedd I fortiden.
And you will see how extraordinary message every time it brought.
Og du skal se hva slags ekstraordinært budskap det kommer.
It's only happened three times since 1492.
Det har bare skjedd tre ganger siden 1492.
It happened in the year 1493.
Det skjedde I år 1493.
Then 1949.
Og så I 1949.
And 1967.
Og så I 1967.
Those are the last three tetrads.
Det de siste tre tetrad.
Since 1492.
Siden 1492.
What happened on some of those dates?
Hva skjedde på disse datoene?
The first one was the time of the Spanish Inquisition.
Første var liksom den spanske inkvisisjonen.
And you know what happened?
Og du vet hva som skjedde?
King Ferdinand at that time.
King Ferdinand på den tida. Kong Ferdinand.
Gave the Jews 4 months.
Han ga jødene fire måneder.
To convert to Catholicism.
Til liksom konvertere til katolisismen.
Or to leave the country.
Eller forlate landet.
During that time,
og gjennom den tiden,
400,000 Jews left Spain.
Så var det 400,000 jøder som forlot Spania.
50,000 were converted.
50,000 konverterte.
To Catholicism.
Og til katolisismen.
And then later they said they didn't really mean it.
Og senere så sa de at de mente det egentlig ikke skikkelig.
So they killed them anyway.
Så de drepte de allikevel.
Yeah. So this was 1493.
Så dette var 1493.
Columbus left in 1494
and 92.
Columbus
forlot jo I 1492 til
Amerika.
And
today people think that maybe Columbus might have been a Jew as well.
I dag det faktisk noen som tror at Columbus kanskje var en jøde.
And if it wasn't for him, the New World would not be found, right?
Og hvis ikke han, så ville ikke den nye verden Amerika bli funnet.
Very, very, very interesting time during the tetrad.
Veldig interessante tid gjennom tetran.
Then we have another tetrad in 1949 to 1950.
Så har vi en annen tetrad fra 1949 til 1950.
What happened in 1948?
Hva skjedde I 1948?
The nation of Israel was born again.
Israel ble på en måte gjenfødt.
It was during a tetrad.
Det var gjennom en tetrad.
And the Jews had were back after exile for 1878
years.
I mean, since 70 AD. What an important time.
For
en
viktig tid.
In 1948. Yeah. Isn't it amazing that all that time there was no tetrad? And then we have another tetrad.
Så har vi nok en tetrad.
Shortly after that, 1967.
Kort tid etter, så kom 1967.
We have another tetrad.
Vi hadde nok en tetrad.
And what happens?
Hva skjer?
Jerusalem is united.
Jerusalem blir gjenforent.
And this is the first time after 70 AD.
Det første gang etter år 70.
Now I've got fantastic news for you.
Og jeg har fantastiske nyheter til dere.
We have just seen a tetrad. We're in the middle of a tetrad, actually.
Nå vi akkurat nå inn I en sånn en tetrad.
The first time we had a blood moon.
Første gang vi hadde en blodmåne.
On a Jewish feast day.
På en jødisk festdag.
Was April 15th.
Var 15. April.
During the feast of Passover.
Påskefesten.
Then this month we had a blood moon.
Og denne måneden her så hadde vi en blodmåne.
I was in an airplane.
Jeg var på et fly,
flying to Dubai.
Jeg fløy til Dubai.
And I could see the red blood red moon out of the airplane.
Jeg kunne se I vinduet den blodrøde månen.
And I thought, my God, is that amazing?
Oh, ikke det fantastisk?
I'm living in the time of a tetrad.
Jeg lever I tid av en tetrad.
And it's such an important time.
Og det en så viktig tid.
It was the Feast of Tabernacles.
Det var løvhyttefest.
And we had a blood red moon.
Og de hadde en blodrød måne.
We'll have another blood moon again in April the 4th.
Og vi skal ha en ny blodmåne I next year, 4. April neste år.
During the Feast of Passover.
Det påskefest.
And then, of course, in September 28,
og, 28. September,
we'll have another blood red moon again.
Så en ny blodrød måne.
So we ask ourselves.
Og vi spør oss selv.
If during the other blood moons,
gjennom de andre blodmånene,
that fell exactly on Jewish feast days,
som kom akkurat på jødiske
when
festdager,
when such important things happened,
når sånne viktige ting skjedde,
what could we expect during this tetrad?
Hva kan vi forvente gjennom denne tetrad?
Now, sometimes it's during the tetrad.
Noen ganger så det når tetraden skjer.
Sometimes it's just before.
Noen ganger så det akkurat rett før.
Sometimes it's afterwards.
Noen ganger så det rett etterpå.
Here are some definite speculations. Now I like to say this. When we talk about the end times.
Når vi snakker om endetiden.
Many things we must say could be.
Mange ting som det kunne være sånn.
Some things we can say definitely.
Noen ting mer definitivt. Sånn
Jesus
det.
Is definitely coming back.
Jesus kommer definitivt tilbake igjen.
It could be during our lifetime.
Det kunne jo være I vår levetid.
Some things we say definitely could be.
Noen ting sier definitivt. Kan det være sånn?
So what could we expect?
Okay, kan vi da forvente?
Of course, we don't believe in astrology.
Naturligvis så tror vi ikke på astrologi.
Amen. Christians don't practice astrology.
Kristne praktiserer ikke astrologi.
We've got the Holy Spirit.
Vi har den hellige ånd.
We've got the Word of God.
Vi har Guds ord.
We have no reason to practice astrology.
Det ingen grunn for at vi skal praktisere astrologi.
So why is this so important?
Og hvorfor dette så viktig?
Sometimes God will use the heavens.
Noen ganger så bruker Gud himmelen.
Just like that screen there.
Akkurat sånn som den skjermen
der. And God will beam something on the heavens.
Og Gud må det vise noe på himmelskjermen.
Because it's so important.
For det så viktig.
You know all the, you all know the story.
Dere kjenner alle historien.
At the time of the birth of Jesus.
Men, når Jesus ble født.
The wise men came from the east.
De tre vise menn kom fra øst.
What did they say?
Hva var det de sa?
We saw his star.
Vi så hans stjerne.
And we've come to worship him.
Og vi kom for å tilbe
ham. It was such an important time. It was such an important event.
Det var en så viktig hendelse.
That God even showed it in the heavens.
At Gud til meg viste det på himmelen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Are we blessed?
Er vi velsignet?
To live right now.
At vi lever akkurat
nå. There is a scripture in Genesis.
Der et skriftsted I
første Mosebok. That says that God has put the lights in the sky.
At Gud har satt lys I himmelen.
And they sometimes will be for signs.
Og noen ganger så de som for tegn.
And sometimes for seasons.
Og noen ganger for sesonger.
So not that we practice astrology.
Ikke det at vi praktiserer astrologi.
You don't even have to practice it. It's very clear.
Du trenger ikke praktisere det. Det veldig tydelig.
You can just look up at the next blood moon.
Bare se opp på neste blodmåne.
And it's on a Jewish feast day.
Det på en jødisk festdag.
And we can lift our hands to the Lord and say hallelujah.
Vi kan løfte hendene til Herren og si halleluja.
We're living in the middle of things coming to pass.
Vi lever I tid der ting som skal skje.
What could we expect during this blood moon?
Kan vi forvente gjennom denne blodmånen?
What are some of the things on the horizon?
Hva det som skjer når vi ser I horisonten?
I personally think there are some very important things.
Jeg tror det noen viktige ting som vil skje.
The biggest thing right now is a peace agreement between the Israelis and the Palestinians. It's very possible that after this tetrad,
at etter denne tetran,
we might see a peace agreement.
Så ser vi kanskje en fredsavtale.
We know according to the scriptures.
Vi vet ifølge skriften.
The moment a peace agreement is signed.
At det øyeblikk en fredsavtale blir undertegnet.
It starts the clock ticking.
Så begynner klokka å tikke.
For the last 7 years.
For de siste 7 år.
Before the return of the Lord.
Før Herrens gjenkomst.
You ask, where do we get that from?
Og så spør, hvor får du det fra?
Something so definite.
Noe så definitivt
as the last 7 years
som de siste 7 årene
absolutely
absolutt
we know and I think go and study the 70 weeks of Daniel at home
gå hjem og studer de 70 ukene som Daniel snakker
at the moment we're still in the 60 while the 69th week has come to pass
de 69 ukene har gått
we're in the time of the pause
vi liksom I pausetiden
And when that peace agreement is signed, it'll start off the 70th week of
Daniel.
Jesus said,
Jesus sa,
you don't know the day and the hour.
Du kjenner ikke dagen eller timen.
He didn't say you will not know the season.
Han sa ikke at du ikke ville kjenne sesongen.
We can't tell exactly it will be the 12th of January 2027. We can't say that.
Vi kan ikke si at det 12. januar 2027.
But when we read the times of the times,
men når vi leser tider av tider,
we can definitely say,
så kan vi likevel si,
it is very close and very imminent.
At det veldig nær og det veldig snarlikt.
Part of the peace agreement,
del av fredsavtalen,
will definitely be the rebuilding of the temple.
Vil være gjenoppbyggelsen av tempelet.
And it's very possible
det veldig muligt,
that might be a picture from Jerusalem,
at det kanskje vil Jerusalem og tempelhøyden se sånn ut,
in a couple of years' time,
om noen år.
When the temple is rebuilt on the Temple Mount,
når tempelet blir oppbygget på tempelhøyden,
right next to the mosque that is standing there,
og rett ved siden av moskeen der.
Maybe part of the peace agreement,
kanskje en del av fredsavtalen,
will be this rebuilding of the temple,
kan være gjenoppbyggelsen av tempelet,
the performing of a Palestinian state.
Og utførelsen av en palestinsk stat.
And when you see a Palestinian state formed,
og når du ser en palestinsk stat bli formet,
make sure that your bags are packed.
Sørg for at sekken din pakket.
Because Jesus is coming back.
For Jesus kommer tilbake.
Lastly, this morning,
sist denne morgenen,
quickly, let's look at a little refresher about the timeline of the last events.
La oss se litt på tidslinjen for de siste hendelsene.
So, when that peace agreement is signed,
når denne fredsavtalen blir undertegnet,
according to the book of Daniel,
ifølge Daniels bok,
the 70th week starts,
så begynner den 70. uka,
which is the last 7 years,
som de siste 7 årene.
And when that is signed,
og når den undertegnet,
it starts a whole course of events taking place.
Så begynner det en del ting som skal skje.
There will be this what we call the sixth trumpet war.
Da vil det være denne seks basuners krigen.
It could happen before this.
Det kunne skje før dette her.
Or after.
Eller etterpå.
We're not sure.
Vi vet ikke helt.
But then of course number 3 the rebuilding of the temple.
Nummer 3 gjenoppbyggelsen av tempelet.
When the temple is rebuilt.
Når tempelet gjenoppbygd.
You see the cow there.
Så ser du kua.
Animal sacrifices will be restored again.
Så begynner dette her med dyreofringene igjen.
For the Jewish people.
For jødefolket.
And then during the last 3.5 years
og gjennom den siste 3.5 årene
of the tribulation
av trengselstiden
the Antichrist will set himself in the temple
så vil Antichrist sette seg selv midt I tempelet
and he will want the worship
og han vil ha tilbedelsen
that actually belongs to God
som egentlig tilhører Gud
the end times is about 2 things
endetid handler om 2 ting
worship
tilbedelse
which belongs to God
som tilhører Gud
that the devil wants
som djevelen vil ha.
That's why there's an emphasis on worship right now.
Det derfor et trykk på tilbedelse akkurat nå.
That's why God wants to call all of us to be worshipers.
Det derfor Gud vil kalle alle oss til å være tilbedere, lovpriser.
Halleluja. And maybe we grew up in a church where we didn't lift our hands.
Kanskje vi vokste opp I en kirke der vi ikke løftet hendene.
Well, you're not there anymore now.
Du ikke der lenger nå.
So let's study the word.
La oss studere Guds ord.
And then let's lift our hands.
Så la oss også så løfte hendene.
I grew up in a church where not my grandmothers for 14 generations lifted their hands.
Og jeg vokste opp I en menighet der min bestemor I 14 generasjon ikke løftet hendene.
But I'm not part of them.
Men jeg jo ikke en del av deg.
And I saw it in the Word.
Og jeg så det I Guds ord.
Hallelujah.
Hallelujah.
And it's fun to express worship to the Lord with our bodies.
Vi liksom, vi klar for å uttrykke lovprisene med vår kropp.
Hallelujah.
Hallelujah.
And sometimes it's a place of humility.
Det en plass der du ydmyker deg.
Yeah, yeah. It really costs a lot of humility.
Det koster mye ydmykelse.
Especially if we were taught you don't do this.
Spesielt hvis du ble lært at dette gjør du ikke.
It goes against everything.
Det går imot alt.
In us. That's why there's an emphasis on worship.
Det derfor et fokus på tilbedelse.
Then of course we see this one world government number 5.
Så ser vi fem denne her verdensregjeringen.
And this is what you will see in our day.
Dette vil du se I våre dager.
More and more one world government.
Mer og mer en verdensregjering.
One currency.
En valuta eller en kurs.
One religion.
En religion.
And you will see religions coming together.
Du vil se at religionene på en måte går nærmere hverandre.
There's a church in Berlin already now. It started this year.
Der en menighet allerede I Berlin nå.
And in Berlin, and it's where everybody comes together.
Det liksom alle religioner kommer sammen.
Jews,
Jøder,
Muslims,
muslimer,
Buddhists, whatever.
Buddhister, uansett.
And Christians.
Og kristne.
And then they all worship the same God.
Og alle tilber den samme Gud.
This will increase tremendously.
Dette vil forauke voldsomt.
In our day.
I vår tid.
That's why it's important to know the scriptures.
Derfor det viktig å kjenne skriften.
Don't go about what sounds nice.
Ikke bare gå på det som høres fint ut.
Or what looks like Jesus.
Eller så ser ut som Jesus.
Sometimes the devil can put up a best smile.
Noen ganger kan djevelen ta på seg sitt fineste smil.
And let everybody think, what a kind man he is.
Å, for en snill mann han
And just when he's got you, he's got you.
Og når han har deg, så har han
deg. And then we will see this global tribulation, or the great tribulation.
Så ser vi denne verden som vi trengselstider.
The mark of the beast.
Dyrets merke.
Yeah. It's very possible.
Det veldig muligt.
We must, as Christians,
og vi må som kristne,
we must prepare our hearts for it.
Vi må forberede hjertene
våre på dette. Could very well come.
Dagen kunne snart gjerne
komme. We will not be able to buy or sell.
Der vi ikke kan kjøpe eller selge.
Unless we have a number.
Hvis vi ikke har et nummer.
And it's now time for us to make our hearts decisions.
Det nå vi må gjøre hjertene våre klar.
And the Bible says.
Og Bibelen sier.
You know, once people take that mark.
Men når folk tar det merke,
they cannot be saved.
Så kan de ikke bli frelst.
How hard is it going to be?
Hvor vanskelig skal det være?
That day is coming.
Dagen kommer.
But
men
in the middle of that time,
midt I den tiden,
God will pour out His Spirit.
Så vil Gud utøse av sin ånd.
And we see thousands come to the Lord.
Og du ser tusenvis komme til Herren.
We will see miracles.
Men vi vil se mirakler.
If we can't go to the doctor because we haven't got a number,
og hvis vi ikke kan gå til doktoren for vi ikke har et merke,
we go to Jesus.
Så går vi til doktor Jesus.
Amen. If we can't go to the grocery store to buy food,
og hvis vi ikke kan gå I butikken og kjøpe mat,
you have to trust the angels.
Så må du stole på englene.
And I always joke and I say,
og jeg tuller litt når jeg sier,
in that day,
på den dagen,
it'll be a great day for the ladies.
Det vil være en stor dag for damene.
Because when your husband complains about the food,
for hvis din mann klager på maten,
you can tell him just talk to the angels.
Så kan du fortelle ham bare snakk med engelen.
Because they brought it.
For deg kom med maten.
I didn't cook it.
Jeg har ikke lagt den.
They brought it.
De har brakt den.
Amen. And do you know what, church?
Vet du hva jeg mener?
That is going to cause us to come together.
Det gjør at vi må komme sammen.
Like never before.
Som aldri før.
Amen. Because we're going to need each other.
For vi kommer til å trenge hverandre.
Like we've never needed each other.
Som vi aldri har trengt. Amen. Amen.
And if God could look after the children of Israel for 40 years,
hvis Gud kunne passe på israeliterne I ørken I 40 år,
in a desert,
I en ørken,
He can look after us for 3.5 years.
Så kan han se etter oss I 3.5 år,
before Jesus comes back.
Før Jesus kommer tilbake.
The great thing is,
den store tingen
we will see then,
men vi ser då,
the seventh trumpet sound,
den sjuende basunlyden,
and we'll see the return of Christ.
Og vi vil se Jesus kommer tilbake.
And we said last night,
som vi sa I går kveld,
he's coming back not on some old donkey.
Han kommer ikke tilbake på et gammelt esel.
He will never ride a donkey again.
Han skal aldri igjen ri på et esel.
His donkey days are over.
Hans eseldager over.
He's coming back on a white horse.
Han kommer tilbake på en hvit hest.
Victorious.
Seiersrik.
Shouting.
Ropende.
As the victorious king.
Som en seirende konge.
And this could very well happen in your and my day.
Og dette kunne veldig gjerne skje I vår levetid.
And then,
og då,
the enemy is bound with a big chain.
så det en stor endring for fienden.
For 1,000 years.
1,000 år skal han være bonden.
You and I get our new bodies.
Vi får våre nye kropper.
And we rule and reign with Christ on the earth.
Og vi skal regjere sammen med Jesus.
For 1,000 years.
I 1,000 år.
Hallelujah.
Halleluja.
Devil-free years.
Djevelfrie år.
New body.
Nye kropper.
No more diets.
Ingen flere dieter.
All the chocolate you want.
All sjokoladen du vil ha.
No more exercise.
Ikke mer trening.
No. You know what?
Vet du hva?
It's so sometimes you know when you look at the end times.
Noen ganger når vi ser på endetider.
It can be like so scary.
Så kan liksom være så skremmende.
And I think it's that's why sometimes the church stays away from it.
Og det noen ganger derfor menigheten liksom holder seg vekk fra emnet.
But don't stop in the middle.
Men ikke stopp midt I det.
Read the end.
Les slutten av slutten.
The end is fantastic.
Slutten fantastiske.
And he's coming back.
Han kommer igjen.
And he's going to be victorious.
Han skal være seiersrik. Oh,
and can you imagine 1,000 years?
Kan du forestille deg 1,000 år?
Without the devil.
Uten djevelen.
Hallelujah.
Hallelujah.
1,000 years.
1,000 år.
How phenomenal will that be?
Det jo fenomenalt.
Amen. If we're alive at that time,
hvis vi I live på den tiden,
we'll be caught up in the air.
Så vil vi bli tatt opp I luften.
What I love is the fact that Paul said,
og Paulus han sa,
we that are alive,
vi som I live,
will meet him in the air.
Vil møte han I skyen.
Paul expected it to happen in his day.
Paulus forventet at det skulle skje I hans tid.
People say, yeah, my grandfather also thought it'll happen.
Og folk kan si, ah, min bestfar så også, han trodde det skulle skje I hans tid.
And they
tid.
Never built a house.
Og de bygde jo aldri et hus.
Because they said Jesus is coming back.
For Jesus kom jo snart igjen.
And now he hasn't come.
Og så han kommer jo ikke.
But you know what?
Men vet du hva?
They lived with the expectation.
Men de levde I likevel I den forventningen.
And the expectation.
Og forventningen.
Kept their hearts right.
Gjorde at hjertene var holdt rett.
Yeah. Even if we all die.
Selv om vi alle skulle dø.
Before Jesus comes back.
Før Jesus kom igjen.
If we die with the expectation.
Dør vi med den forventningen.
That we are right.
At vi har det rett med oss.
Our hearts will be right.
At hjertene våre rett med Gud.
For us.
For oss.
Amen. Amen. And so that's what we need to do.
Og det det vi trenger å gjøre.
Say in our hearts.
Si I hjertene våre.
Oh God, help me.
Gud hjelp meg.
Show me the things that are not right in my life.
Vis meg de tingene som ikke rett I mitt liv.
Show where I need to have changes.
Vis meg hvor jeg må forandre meg.
Go for prayer.
Gå for forbøn.
Go for deliverance.
Gå for utfrielse.
Go for counseling.
Gå for rådgivning, sjelesorg.
Let's get ready.
La oss bli klar.
Because we still have time.
For vi har fortsatt tid.
And when he comes.
Og når han kommer.
Well, yes, hallelujah.
Hallelujah.
This is the cream on top of the pudding.
Det kremen på toppen av smøret.
Hallelujah.
Hallelujah.
He comes.
Han kommer.
And it's victorious.
Det seiersrikt.
Hallelujah. Shall we pray together?
Skal vi be sammen?
Yeah. Father, we thank you this morning.
Far, vi takker deg denne morgenen.
That we can be a people full of hope.
At vi kan være et folk fylt av håp.
Knowing that you're coming back.
Veta at du kommer tilbake.
That you have a plan and a purpose for us.
At du har en plan og en hensikt for oss.
And we thank you for this, Jesus.
Vi takker deg for dette, Jesus.
We give you praise.
Vi gir deg lovprisning.
I pray against fear.
Jeg bare ber imot frykt.
I pray against, Lord, disappointment.
Jeg ber imot skuffelse.
And we ask you, Lord, set faith in our hearts.
Gi oss tro I hjertene våre, Herre, ber meg.
Help us to be worshippers.
Hjelp oss til å være lovprisere.
Lovers.
Elskere.
Davids.
Davider.
Lovers of God.
Elskere av Gud.
That love you in worship.
Som elsker og tilber deg.
And thank you for the breakthrough, Lord.
Og takk for gjennombruddet, Herre.
In our lives.
I våre liv.
Before I give it back to Trygve.
Og før jeg gir det tilbake til Trygve.
My sister with the blonde hair, is that your husband with you?
Du, ja, yeah. Jorden der og din mann, ja. Won't
you, won't the two of you quickly stand for
kan
us?
Kan dere bare begge to reise dere
yeah.
opp? Fort.
Father, we thank you so much for your hand in their lives.
Vi bare takker for din hånd på deres liv.
Thank you so much, Jesus, for their prayers.
Takk for deres bønne, Herre.
Their hopes.
Deres håp,
their dreams,
deres drømmer,
Father, that Lord, that they've trusted you for many years,
at de har stolt på deg I mange år,
and God, you will not forget them.
Du vil ikke glemme dem, Herre.
And Lord, you will continue to just keep be the breakthrough that they're trusting you to be.
Og du skal være deres gjennombud for det de tror deg for.
My sister, I see that God specifically wants to speak to you today.
Og søster, jeg ser at Herren vil tale til deg spesielt I dag.
And the Lord wants to say, I have seen all your labors of love.
Jeg har sett alt ditt arbeid I kjærlighet.
I've seen you lay down your life for the sheep.
Jeg har sett at du har lagt det livet ditt for
sauene. You've done things.
Du har gjort ting.
Behind the scenes.
Bak scenen.
You have cleaned.
Du har vasket.
You have done, you know, tidied up.
Du har ryddet liksom opp.
You've cleaned after the mess of other people.
Du har ryddet opp I rotet til andre folk.
You know, you've worked in the kitchen.
Du har jobbet på kjøkkenet.
Do you know, you've cleaned the toilets.
Du har gjort rent toalettene.
You know, you've done all those things.
Du har gjort alle disse tingene.
And you never did it, and you're never doing it for a thank you.
Og du har gjort det uten å liksom få et takk.
You just do it as unto the Lord.
Du har gjort det for Herren.
And you're a person that looks around and say and see what needs to be done.
Du en person som ser rundt, så ser du hva trenger å bli gjort.
Oh, we need to pull that curtain. A little bit there.
Ja, men må rette opp den gardinen litt.
Oh, we must do a little bit to that, a little bit to that.
Og gjør litt med det, litt med det.
And you know you've done it because of a heart filled with love.
Du har gjort det med et hjerte fullt av kjærlighet.
For people.
For folk.
And my sister, God has seen your humble servant heart.
Og Gud har sett ditt ydmyke tjenende hjerte.
And so the breakthrough that you need today.
Og det gjennombruddet du trenger I dag.
And the breakthrough that you need even in your own heart.
Og det gjennombruddet du trenger til med ditt eget hjerte.
It's like the enemy has come to you.
Det som fienden har kommet til deg.
It's like he wants to pull like a black blanket over your mind.
At han liksom tar, vil legge et svart teppe over ditt sinn.
And he wants you to think, you know, I'm not good enough. And,
og så vil han ha deg til å tenke, jeg ikke god nok.
And now the enemy has come to attack you.
Og fienden han prøver å angripe deg.
The Lord wants to say to you today, my sister.
Men Herren ønsker å si til deg I dag, søster.
Jesus specifically wants to say to you.
Jesus spesielt ønsker å si til deg.
Even in this season of your life.
Til meg I denne sesongen av ditt
liv. I am praying for you.
Så ber
And I will keep on mentioning your name
og jeg vil fortsette å nevne ditt navn
to the Father
for Faderen,
and even as you've asked Jesus,
og til meg sånn som du har spurt Jesus
Jesus will be that intercessor that he is
og Jesus vil være den forbederen som han
and you will find
og du vil finne,
you're coming out into the light
og du vil komme ut I lyset,
you're coming into joy
du kommer inn I gleden,
you're coming into freedom
du kommer inn I frihet,
because actually in your youth you know I see you sparkling and laughing
for I din ungdom så ser jeg at du strålte du gleder
and
deg
and it's like God wants to say
og Gud ønsker å si
he's going to give you back the joy that you had even in your youth
han skal gi deg tilbake gleden du hadde I ungdom
but it will be more than it ever was before
men det vil være mer enn det var den gangen
even in this season of your life
til med denne sesongen av ditt liv
Father we thank you so much for this man thank you for his faithfulness God because he's been a faithful man you might be a man of very few words but when you do speak you speak wisdom and you're a man that weigh up your words very carefully your words are playing a big role
dine ord de tar, spiller en stor rolle
even in your job situation
I din jobbsituasjon
what you say
det du sier
is a big role
det spiller en stor rolle
in what you work
med det du arbeider med
and people come to you for advice
og folk kommer til deg for råd
and you say don't do it like this do it like that
og du sier ikke gjør det sånn men gjør det sånn
God has also given you the ability
og Gud har gir deg også evnen
even to understand the market
og forstå markedet
even the financial world
til med finansverden
and God will show you where there's red lights blinking alarm lights
Gud vil vise deg hvor det liksom rødlys som blinker alarmlys
don't invest there
ikke investere der
but there
men investere der
things like that
ting som der
and then God has given you even a practical ability in your mind as well
og Gud har gitt deg en praktisk evne I ditt sinn
I hear metal coming together
jeg ser metall som kommer sammen
I see pipes being joined
jeg ser pipe som på det blir skrudd sammen
very big pipes
store pipe
and I see how God has given you the clever ability to know we must do it like this
og jeg ser Gud har gitt en veldig god evne til å se hvordan disse skal skru sammen sånn og sånn og sånn
and just make that little change over there
og bare gjør den lille forandringen der
and the thing will run even better
og da vil dette fungere enda bedre
and that's how God has anointed you my brother
og det sånn Gud har salvet deg bror
and so Father we thank you for his faithfulness
og far vi bare takker deg for hans trofasthet
and their faithfulness even here in the church
og deres trofasthet her I menigheten
both of you have been so faithful
du har vært, de har vært så trofaste
and you don't even want to thank you you don't want anything like that you just want to be you know servants of the Lord and God will honor that and God will bless it and Father have you got a teenage kids
har dere en tenåringsgutt
yeah no kids
dere har barn
how old are their kids
hvor gamle ungene the youngest is 20
oh I see is it a girl
Is it a girl?
A boy. And so, Father, we thank you so much for these kids.
Vi takker for disse barna.
And Lord, I thank you, Father. You know, over these nights, I sang to a lady here.
En kveld og kveld sang jeg til en dame her.
And the Lord said, you know, that the scripture went, train up a child and when he's old, he won't depart from it.
Og det var ordet, lær den ungen den veien han skal gå, så vil han ikke forlate han blir gammel.
And that's over your lives as well.
Og det også over deres liv.
Also for your kids.
Og for deres barn.
You know, they will not depart.
De vil ikke gå vekk.
From the ways of the Lord.
Fra Herrens veier.
And God's hand will just be on them, you know.
Og Guds hånd vil være over dem.
They probably got my brother's brain cells.
De har sannsynligvis fått vår brors hjerneceller.
You know, and they probably very clever people.
De veldig flinke unger.
You know, and so God will bless that, yeah.
Og Gud vil velsigne
det. My sister, have you ever played?
Har du noen gang spilt, søster?
Never touched it.
Du har aldri rørt det.
Even as a girl.
Ikke som jente.
Never ever. Because I hear songs that are very much filled with healing.
Som fylt av helbredelse.
Maybe it just speaks about your spirit.
Kanskje det bare taler om din ånd.
Maybe it's just talking about, you know, who you are.
Kanskje det bare taler om hvem du
A keen sign to see where's the hurt and the wounded people.
Bare en evne til å se hvor det sår, hvor det smerte.
And how can we pour healing into their hearts?
Og hvordan kan vi få helbredelse inn I deres hjerte?
Maybe sometimes, maybe a little song of healing.
Kanskje en gang en liten sang av helbredelse.
It won't hurt.
Det vil ikke skade.
It could just bless.
Det kan bare velsigne. Yeah.
And so, Father, thank you for this couple.
Bare takk ut for dette paret.
Bless them in the name of Jesus.
Velsigne I Jesu navn.
And thank you for your breakthrough.
Og takk for gjennombruddet.
In their lives.
I deres liv.
In the wonderful name of Jesus.
I Jesu fantastiske
yes.
Navn.
Amen. 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 I know Trygve has said that you guys are getting quite a lot of people also from other nations.
Jeg vet Trygve har sagt at kommer folk fra andre nasjoner.
So are there Filipino people here today?
Det filipiner her I dag? Ja.
Yeah. Won't you all stand?
Kanskje dere filipiner bare reiser dere?
Filipino people. Shall we stretch out our hands
bare
to them?
Alle rekke ut hendene våre til filipinerne.
Father, we thank you for these people.
Men bare takker deg far for disse folkene.
And we thank you this morning.
Og vi takker deg denne
that
morgenen.
That you have placed faith in their hearts.
At du har gitt dem tro I hjertene deres.
And my sister there with the with the necklace.
Ja, yeah. Vår søster enjoy der med yeah. Smykke.
It's a gift of faith.
Det en trosgave I deg.
That's in your heart.
Som hjertet ditt.
To believe God for the impossible.
Betro Gud for det umulige.
And God will use you.
Gud vil bruke deg.
To help other people to believe.
Og hjelpe andre folk til å tro.
You know, you have trusted God.
Du har stolt på Gud.
You know, even like since teenage years.
Ifra tenårene.
You know, you've walked with God.
Du har gått med Gud.
And you've put your faith and your trust in God.
Og du har satt din tillit og trust til Gud.
And this has caused your faith to grow.
Og dette har fått troen ditt til å vokse.
Faith became a gift of faith.
Tro ble en trosgave.
And now it's the ability to bring a breakthrough.
Og nå det evnen I seg til å gi et gjennombrudd.
It's the type of faith.
Det den type tro.
That can move mountains.
Som kan flytte fjell.
You know, and my sister, God wants to just encourage you.
Og min søster, Gud vil bare oppmuntre deg.
Father, we thank you that you bless her.
Bare takk for du velsigner henne.
Thank you, Lord, for her beautiful way.
Takk for hennes vakre, fantastiske måte å være på.
And God's also given you an eye for beautiful things.
At du har gitt deg et øye for vakre ting.
Yeah, and you'll be able to make, you know, with very little money, you'll may be able to make a room look very good.
Og med lite penger så kan du få et rom til å se fantastisk flott ut.
And when people come into your house, they'll say, oh, this must have costed a lot of money.
Så når folk kommer inn I ditt hus, så vil de si, oh, dette må jo koste mye penger.
And you'll say, no.
Nei,
it's
sier du.
It's just very cheap.
Det veldig billig.
But you've got the ability to make it just look so good.
Du har evnen til å få det til å se så bra ut.
Yeah, and that's just amazing.
Og det fantastisk.
Thank you for your hand on both those other ladies.
Og bare takk for din hånd på disse andre damene
her.
Og du søster med den blå toppen.
God is healing you.
Gud helbreder deg.
Of the pain of your childhood.
Av smerten fra barndommen.
And that's partly why you are here.
Og det derfor delvis hvorfor du her.
And partly why you're coming to the church.
Og det delvis hvorfor du kommer til
menigheten. Because the little girl in you.
For den lille jenta I deg.
You're going to find that little girl.
Du vil finne den lille jenta.
Is getting healed.
Vil bli helbredet.
And that's going to just cause laughter to come to your life.
Og det vil bli latter I livet ditt.
Yeah, like never before.
Som aldri før.
God brought you people here.
Gud har brakt dere folk
so that you can be healed.
Så når dere kan bli helbredet.
You know, the many people coming from other nations.
Dere vet at folk som kommer fra andre land.
Are coming because God wants to heal them.
Kommer for det at Gud ønsker å helbrede dem.
Yeah, and so we bless them, Father.
Så vi velsigner dem, far.
We thank you for this, Jesus.
Vi bare takker deg for dette,
yeah.
Jesus.
You know, sometimes we so hold on to our countries.
Noen ganger så holder vi så fast på vårt egne land.
Look, when the Antichrist comes, he's going to take it anyway.
Når Antichrist kommer, så vil han ta det vekk uansett.
So why hold on to it now?
Så hvorfor skal vi holde fast på det nå?
You know what I'm saying? Yeah. I mean, rather hold on to Jesus.
Heller hold fast I Jesus.
And when Jesus comes back,
og når Jesus kommer tilbake hjem,
we'll rule and reign with him.
Så skal vi regjere sammen med han.
Maybe God then will say to you, go and rule the Philippines or something.
Kanskje Gud sier dere, gå og så regjer på Filippinene.
Or he'll do something. You know what I'm saying?
Forstår du hva jeg sier?
So Father, we just thank you that you bring people here.
Takk Gud for at du bringer folk her til.
So that you can heal them.
Så du kan helbrede dem.
And we thank you for this.
Vi takker deg for dette.
Back sister as well, Father.
Og du søster bak der.
For your hand on her life.
Din hånd over hennes liv.
In the wonderful name of Jesus.
I Jesu fantastiske navn.
Amen.
Amen.
Thank you.
Men fortsett. Takk skal du ha, François. Det har vært en fantastisk formiddag. Vi skal ha møte på tirsdag her, klokka 7:30. Da bare fortsetter vi der vi slapper I dag. Ungene med litt på overtid.